Junior Gomez, Dante Boy,
Pacific Records,
Licha on the beat. Choto kazuri kanapiga gama goti na kakila mbalamba nikimwagia manoti tena hamai nikimwagia manjoti cause me utumbaga hiyo ya kitu paroti choto robot orefu mlingoti kapesi pesi sana na kabeba kama poch mtingo mere mere yani kama vile torch na pamoja mbili tatu zinazabeza makochi choto malkia baby girl don't fear nimependa nimechizi ilipenzi sibandia walai mashalana nuzuri watabia na nanipa yote yote hamna chakubakia mino gangsta baby unazanita mafia Marafiki wanafiki wanabaki wakili Wakiomba omba sana penzi letu kufufia Alhamdulillah Mungu ametupusha di ushani Cheka na chana na dayasu na jua anabweka Liletaga mazogo kia mungu nkamfieka We baby deka, we serereka Unajume toka mbali kukalia mikeka We baby deka, we serereka Unajume toka mbali kulalia mikeka Hey, napenda vile ushodi seti hapo juu ni memtambuo mina mwita maibu Lugafisa wanaitaga vibe Malifisa ndara bila aibu ski Tuza nafanyaga makusudi na hata kiitisha kiwala misi na budi Ndo mana mina hapa kwa Diana misi rudi Mina taka mali safia ni mali gudi gudi na Isitoshe kwake napata baraka Maisha yote shwari ya ni bonge la panaka Mapenzi ya minoga ya ni hamna chatalaka Ukihala mpenzi wangu mina kuja tuwa raka Toto robot, urefu mlingoti Kapesi pesi sana na kabeba kama pochi Mtingo mere mere yani kama vile torch Na pamoja mbili tatu zile zabeza makochi Shani, check, nimeganda na bado nimeganda Hini Black Panther na W for Wakanda Tucheze AP, tukunje hadi kitanda Usijali maidea, mimi deli ntakupanda Kama vipi ono kusopi shobo Jumi mido mkuu wako nikitapa hizo chobo Nikuite jina gani, lazizi ya ohani Jumi ndio rubani, huko utu chumbani Ya man, ni Prince Pedro Gomez Dante Boy